Bibiri tubwira neza yuko ngo niba turabikiriza ukuri ngo byanze bikunze nitwe tugomba kuba urumuri rw'isi.
Ubwo se niba turi urumuri rw'isi twabigira dute muri iyi si?
Yesu Kristo atubwira mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya gatanu umurongo wa 14 no 16 ati: muri umucyo w'isi, umudugudu wubatse mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaza so wo mu ijuru.
Mwene data, se hari inyungu abantu babona mu rumuri Yesu amurikira muri wowe?
Ngaho tujye ku gishushanyo cya kane.
Muri iki gishushanyo se murareba umusirikare w'Umuroma?
Abaroma bari ubwoko bwari bwarigize ibihangange, nibo bategekaga Abisirayeli igihe cy'umwami wacu Yesu Kristo yari ku isi. Abisirayeli ntabwo bakundaga Abaroma pe, kubera yuko babakoreshaga uburetwa. Ariko Yesu Kristo abwira Abisirayeli bene wabo ati: ariko njyeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutwarire ikanzu yawe, umuhe n'umwitero. Ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Yesu Kristo yigishaga abantu ibintu bumva bidashoboka kuba byakorwa muri ubu buzima twambaye. Ariko Yesu Kristo yari azi yuko habayeho guhora atazashira ayo makuba. Yesu Kristo yashakaga abamukurikiye bose ko aba intangarugero. Ibuka rero Yesu Kristo yababwiye ati: ariko njyeweho ndababwira nti mukunda abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba so wo mu ijuru. Bene data rero, niba turora ko amaherezo yacu ari muri iyi si, turirenganya turishyira mu makuba. Ubugingo bwacu bwo kuri iyi si ni ubw'igihe gito, ariko kandi tugomba gutegurira ubugingo butazashira. Ngaho tujye ku gishushanyo cya gatanu. Yesu Kristo yashaka kwigisha abigishwa be ugusenga. Yenda inshuro nyinshi dushobora kubona ntidushaka gusenga kubera yuko tutabizi. Bene data rero, nta ngorabahizi irimo na nkeya iyo usenga ubusa n'iyo uganira na mugenzi wawe. Yesu yaravuze ati: nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu sinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinge urugi, uhere kusenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera.
Ngaho reka turebe kuri ibi bishushanyo byacu. Murareba uyu mugabo w'umwirasi usenga kugira ngo abantu bamurore? Ubwo se mwene data, turatekereza ko Imana yishimiye amashengesho ye?
Ndaguhakaniye pe, abantu nk'aba akenshi ntabwo baba basenga Imana, ahubwo baba bashaka kwereka rubanda nyamwinshi yuko bera. Yesu Kristo rero atubwira yuko agenzura imitima n'ubwenge ko tugomba kwiherera tugasenga twenyine. Ariko rero ntabwo ibyerekana yuko tutagomba guterana na bene data aho duhuje umugambi, ariko kandi biratwereka yuko tugomba gusenga biturutse ku mitima yacu. Dusenga rero tugomba kubanza kwihana ibyaha byacu mbere na mbere, hanyuma tugashimira Uwiteka kubw'imigisha aduha amanywa n'ijoro. Ntitugomba rero kwikunda ngo dusengere ibyo dukeneye, ahubwo tugomba no kumusaba kugira ikigenderwa cye cyuzuye mu bugingo bwacu. Buse mwene data, ushobora guhagarika kaseti yawe hanyuma ugahanga amaso Uwiteka Imana ukamusenga. Ngaho numara gusenga wongere ushyireho kaseti utega amatwi. Ngaho tujye ku gishushanyo cya gatandatu. Inshuro nyinshi Yesu yigishirizaga mu migani. Umwe muri iyi migani rero uravuga ku mugabo wari hamwe n'umufasha we bagatera imbuto nziza mu murima wabo. Nuko bamaze kwira, buri wese yagiye kuryama, umwanzi araza abibura ukungu muri za mbuto nziza. Nuko za mbuto nziza zimaze gukura kugira ngo zivemo ingano, n'urukungu narwo rumerana nazo. Nuko abagaragu wa mutware baraza baravuga bati, ko twateye imbuto nziza none kandi ruriya rukungu rwavuye. Nuko umutware aravuga ati, agomba kuba ari umwanzi wabikoze. Nuko abagaragu bamubaza bati, urashaka ko tugenda tukarimbura ruriya rukungu? Nuko umutware aravuze ati, nimubigerageze mureke bikurane kugeza igihe cy'isarura. Ati, nuko rero igihe cy'isarura nikigera, nzabwira abagaragu barimbura urwo rukungu baruhambire hamwe bagende barutwike. Ati, nuko rero nyuma yaho nzabwira nanone abagaragu banjye basarure ya ngano nziza bayihambire hamwe bagende bayishyire mu kigega bayihunike.